gako nk'u Faransa umubano wari umeze neza kurusha uko uhagaze ubu ko icyo gihe nibura abambasaderi babaga bahari ariko abafaransa batanze izina iryo zina n'ubu ntabwo riremerwa
ntabwo riremerwa kubera amateka nyine ibyo bihugu bifitanye ngira ngo uziko muri iminsi hagati y'u Rwanda n'u Faransa iki nariho nuko u Rwanda ruvuga ruti noneho mu Faransa ibintu bigiye kusa n'ibyarushaho kuba mu gihe wenda uyu arrange pe yabatoreye gutegeka u Faransa
waresoma mu kinyamakuru cya the cya Jeune Afrique ugasanga perezida asubiza cyane bikomeye ku Faransa ndetse agaruka ati
ruvuga rushinja igihugu cyendetse na ubwe bwite ntacyo abyumvaho cyangwa se ntacyo yivuze anasa n'ubutoneka abanyarwanda we yavuze ko buriya ngo gushinja u Faransa kugira uyu munsi urasiga yakorewe abatutsi mu Rwanda ari ukwigiza nkana no kugoreka amateka
urumva aravuga ibyo gusa wareba nanone ku rundi ruhande umukuru w'igihugu mu ijambo yavuze ntabwo yagarutse cyane ku Faransa ubundi turavuga ngo buri shuro habayeho kwibuka inzirakarengane zazije jenoside bigaragara ko u Faransa ni kimwe mu bihugu bigarukwaho mu buryo buri direct mu buryo butaziguye atari ukuvuga ngo hari ibihugu bibiri by'iburayi ngo hari umuryango mpuzamahanga hoya aho biba biri direct ati igihugu nk'u Faransa igihugu nk'iki gikomeje ariko wavuga ko kuri iyi shuri umukuru w'igihugu ntabwo yabigarutseho cyane ndetse no mu kiganiro n'abanyamakuru babonye ko sinzi niba wenda ariyo gahunda yari ihari ariko bamwe mu banyamakuru wenda bavuga ngo mpuzamahanga bamanikaga bashaka kugira ibyo babaza rimwe na rimwe bababaza ibibazo nk'ibyo ngibyo ntabwo bahawe ijambo ariko ikigaragara ni uko umubano w'ibihugu ukomeje kugenda
muri iminsi ntabwo imeze neza
noneho byagera no ku kibazo cy'u Burundi bikagaragara ko u Burundi urango nkuru nziza bakurikirana hafi ni uko igihugu cy'u Bufaransa rwose kimuri iruhande
gisa n'ikimushyigiki cyamushyigiki noneho ugarutse no ku mubano w'u Rwanda ndetse n'u Faransa
si nabo batanze igitekerezo cy'uko haza abapolisi mu Burundi muri UN mu gatinama
muri ka kanama gashinzwe amahoro
Ban Ki-moon ni utegerejweho umwanzuro avuga ati nizize nabo basirikare nibaze kandi wigeje ko n'u Burundi nabwo bwasubije ko abo bapolisi nta kibazo
igihugu cy'inshuti
aricyo cyatanze
igitekerezo barabigishije babwira impamvu n'ibyiza by'uko wenda hazaho icyo gipolisi cya Runi ariko nicyo nari ngiye kuvuga nuko urebye umwana w'u Rwanda n'u Faransa ku butegetsi bwa Faransa Hollande ntabwo wigeze ugenda neza kuko mu gihe cya Sarkozy ubona ko harimo gusa ibisa no kujya kumvikana kuko icyo gihe ku butegetsi bwa Sarkozy abona ko aho byasaga n'ibyerekeza ngira ngo n'uruzinduko yagiriye mu Rwanda abantu bavuga tubanze wenda ari intambwe y'uko ibihugu byombi bigiye kuba byanagura umwana bikongera bikaba inshuti wenda ntabwo wenda ko ari nk'ibisanzwe ariko ubona ko n'iby'u Rwanda rwakunze kugarukaho ko niba uri u Faransa bushobora gutera intambwe bugasaba abanyarwanda cyangwa se u Rwanda muri rusange imbabazi kubera uruhare rwarwo
Sarkozy yarazisabye ariko nazo zitaziguye
zitaziguye
ariko igihugu iyo gisaba imbabazi no kwemera iyi responsabilite ibi ngibi arimo
kuvuga ngo we apologize for what
kandi uyu nguyu arrange pe sondage ziwabo zigerekana ko ashobora no kuzaba perezida w'u Faransa buriya kuzahigika Nicolas Sarkozy rero niba urumva noneho aramutse agizwe perezida noneho niba yandika ibintu nk'ibi ngibi ko kuba urubanza Ubufaransa bwaregwa kugira uruhare muri jenoside byaba ari
kugoreka amateka
no kugoreka
ku rundi ruhande umukuru w'igihugu nawe ati les faits sont écrits byose ugasanga nyine gusa iyo urebye ikijyanye n'ubufaransa nk'ubu bufaransa buravuga ngo bufite so buvuga ko bufite agasanduka kamabanga muri andege Habyarimana hano urumva ariko nabo ntacyo bashyira hagaragara wareba umubriya ibihugu cyane cyane iyo uri gukina politiki rimwe na rimwe hari byinshi nyine baba bafite cyangwa badashaka wabona umucamanza umwe w'Ubufaransa Jean-Louis Bigel ashize aravuze ngo agiye gukora iperereza ngo afate hatabwe muri yombi abasirikare bakuru b'u Rwanda ndetse
agaragaza ko rero bagize uruhare
mu ihanurwa
mu Rwanda rwa kwiyongera
hashira iminsi undi mucamanza abandi b'Abafaransa bagenzi be na Talipu ndetse na Malik Trevidic nabo bahite bashyira ahandi ubundi bushakashatsi butandukanye
n'iby'abambere wajya kure ugasanga
kabisa butandukanye wavuga ngo byandavuga ngo ni
ari ibintu binyuranye kabisa
regime narenje pashobora kuzaza nawe agakoresha ubundi bwe
agakoresha nawe ubundi bwe urumva ni byandi
bavuga ngo
ibihugu binakomeye bizikora hari igihe umuprezida umwe aza afite intego yo kuvuga ngo turashaka kuzahura wenda ubukungu ubwo ntiyazi intambara yo kujya kurwana muri kurwanya IS cyangwa ntabwo ari ubyito undi akaza afite indi target bitewe rimwe na rimwe nibyo abamutoye yababwiye ariko bitewe nanone n'ibyo igihugu cyifuza ibi rero no kwihanga amaso gusa amatora yo ntabana nabango wenda arenjipe bigaragare ko ariwe utowe arenjipe wavuga ko atavuga rumwe n'u Rwanda uretse ko nanone yusomye ibitabo by'abanyapoli